obi n'igwe nara ekele enyi ya, obi n'igwe nara ekele enyi ya, obi n'igwe eze nara ekele enyi ya, onye na-eme mma chimo nara ekele enyi ya, obi n'igwe nara ekele enyi ya, obi n'igwe nara ekele enyi ya, obi n'igwe eze nara ekele enyi ya, onye na-eme mma chimo nara ekele enyi ya. Without you, Lord, what can I do? Without you, Lord, where will I be? You're my glory, you've changed my world. You brought me out of darkness and fixed me to shine. Without you, Lord, what can I do? Without you, Lord, where will I be? You're my maker, you're the lifter of all my head. Onye na-eme mma chimo onye obioma. Obi n'igwe nara ekele enyi ya, obi n'igwe nara ekele enyi ya, obi n'igwe eze nara ekele enyi ya, onye na-eme mma chimo nara ekele enyi ya, obi n'igwe nara ekele enyi ya, obi n'igwe nara ekele enyi ya, obi n'igwe eze nara ekele enyi ya, onye na-eme mma chimo nara ekele enyi ya. Give me.